greatestmusic.com.
King of the jungle, YG, Chapo ina kubo.
Niva ina likuwa tegeru iko tezi samurilo. Muzi wale alui matota ne kwinzi marilo. Ailile ngoma, ailile ngoma, ailile ngoma, lumata kutwa maoma. Nitunga iza maoma. Maoma, itunga iza maoma.
Brian truck driver. Biggie man is the Randy. Me the child is a Macondo. Me the Fento. What he knows. Big boy Jafro. White boy Platin.
Zaid latestmusic.com.
B Nation. Wambi na wambi.